bahle benalibali sekuyise isikhathi sethu sokuthamela enye indaba yethu yenamhlanje igama lami ngingusanentuli uwanto bantwana izindaba bangani mami zingamawindi ezwe kanye futhi nemicabango yethu awusoze waba nesizungu uma unencwadi kanye nomqondo wakho okubeka ezindaweni ezikude umngani wethu uNiwo uthola ukuthi-ke mkhulu kangakanani umhlaba ngokuthi nje afunde incwadi ake size kabanzi ngendaba ebhalwe uFinan Venter isihloko sayo sithi umhlaba omkhulu kakhulu mngani asahambe nali ibali uNiwo wabuka ngaphandle ewindini lendlu yakhe lapho ebuka umgwaqo omanzi owumpunga ngokumbala abantu futhi nabo babempunga bekade bebalekela imvula phela-ke yena wayengakwazi ukuphumela phandle kanti futhi wayesemfundele zonke izincwadi umbali kusenjalo ugogo wangena phela izinwele zakhe ziphesulwe umoya ngaphandle kukhona-ke okuthize ayekuphethe ugogo uNiwo wayebona ukuthi lokho okuphethe ugogo kwakunemibalabala kuyisikwele habe futhi kwakuphenqeka njengebhokisi lokugcina amagugu akho
le ncwadi kwakuyintandokazi yami ngesikhathi ngisemncane njengawe kwakuwumnyango wami okuphumela ezweni elikhulu
ugogo wayesevula incwadi ekhasini lokuqala kwakukhona phela isithombe sendawo yemlingo kude le nosuku phela-ke olwalumpunga amathafa ayeluhlaza esagolide endundu nesibhakabhaka esiluhlaza esasephezulu kanye nelanga elalifudumele likhanyise phansi
hawu kuyiqiniso lokho gogo
awu awazi yini zonke izindaba ziyiqiniso uma ukholela kuzona nje
nangempela wayesekhomba ekhasini indawo lapho umfana omncane oyilingana noNiwo ehamba esafeni esafunda ugogo mngani uNiwo wavala amehlo akhe wayesejubalala ephokophelele emathafeni phezu komhlaba onsundu ebheke emhlabeni omkhulu mngani wami wezwa amaphimbi emathafeni
Puma, 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 puma.
Gugucula inyoni encane.
Usuku oluhle lolu.
Kusho enye phela izinyoni.
Waza sodlala.
Kwakuhwebeza utshani futhi obude. uNiwo wakhumbula ngemvula phela empunga. Edideka ukuthi aphume yini. Kodwa endabeni ungenza noma yini mngani wami. Yayingekho imvula lapha. Kokho-ke wajubalala emathafeni. Into yokuqala ayibona kwakuwumzimba omude, onsundu, owawubukeka unamandla. Unezingalo ezinde ezazifinyelela esibhakabhakeni kanye nezinwele ezinkulu ezazibukeka njengamaqapunga aluhlaza ayepheshuzela umoya owawufudumele futhi ngokuhlahla nje amehlo akhe wabingelela wathi-ke
sawubona uyini wena
ngisihlahla ngibona kude kabi wasuzobuka kanye nami
isihlahla savoshoka sicosha uNiwo ukuba gibele kahle esihlahleni hawu kodwa mngani wami phezulu emaqabungeni uNiwo wabona kude le ngasekugcineni komhlaba kwakukhona izinto eziningi ezinye zazimthusa kodwa isihlahla sona sambamba kahle ngokuphepha sasihlebeza sithi-ke
hamba kuyozijabulisa ungesabi umhlaba omuhle futhi omkhulu lona
nangempela uNiwo wehle esihlahleni wanqamula ethafeni ngokushesha wahlangana nesihlabathi esasiqinile sinezimbobombobo ezincane engazuthi nje iminyango yokungena wayezwa umsindo ohlanganiswe izigidi zamaphimbo lezi zigidi lezi zaziphithizela zikhombisa ukuba matasatasa
sawubona Unguba wena.
uNiwo wabingelela kowodwa emnyango. Kwase kuphendula iphimbo elincane.
Sawubona, siyizintuthwane. Lana sixoxa izindaba zomhlaba. Uyathanda ukuzwa?
uNiwo wayezithanda phela izindaba. Ngakho wahlala phansi. Wayeselalela dudu. Izintuthwane zaxoxa izindaba zazo zamathafa. Amahlathi kanye phela namadolobha.
Indaba eyiningi kanjena.
ziningi izindaba njengoba phela kukhona izinkanyezi esiphakaphakeni.
UNeo wayesevalelisa waqhubeka nohambo lwakhe. Hawu kodwa mngani wami, ekuhambeni kwesikhathi uNeo wafika emanzini amaningi ayegeleza kusukela ekuseni kuze kube leyo nkathi. UNeo wafaka izinyawo zakhe ezazishisa amanzi, kodwa mngani wami athela izinyawo zakhe wayesehleka umfana omncane phakithi.
Mina ngiwumfula, ngigeleza ezintabeni ngize ngiyofika olwandle. Woza ngilandele, ngizokuyisa ekhaya.
UNeo wacabanga ukuthi ke kungaba kuhle lokho. Nangempela walandela enqamulo emfuleni phakathi kwamagquma nezintaba. Bahamba ndawonye kwaze kwaba yintambama. Kwawela esikhathini phela sasebusuku kwaze kwaba sekugcineni. UNeo naningambona mngani wami wafinyelela phezulu esicongweni. Kusukela lapho wayesebona idolobha elincane elalihlanzekile ngenxa yemvula. Libuke kanje liqhakazile ngokukhanyiswa phela imisebe yelanga. Wayesephuma-ke emfuleni.
Qhubeka, hamba uye ekhaya. Kukhona abantu abakuthandayo lapha abakulindile abaza kuxela izindaba ezimnandi.
Nangempela uNeo wehla njalo edolobheni, wabona umgwaqo owawuphethizela njengomfula, wabona izindlu mngani wami zifudumele ngenxa yelanga. Ngaphakathi kwazo abantu nabo babematasa njengezintuthwane. Ekugcineni uNeo wangena ngewindi lapho ugogo owayenezingalo phela ezinamandla nezinwele ezamaqabunga ngehlahla evala incwadi egoba phela umqabula umfana wakho omncane ukuba alale kahle. UNeo ke mngani wami wacabanga ngamathafa kanye nezihlahla, izintuthwane nemifula. Esabukela nje ugogo uthingo lwenkisizana lwakhanyisa ngembalabala endlini encane ngokugqame phela kubukeka engathi incwadi yezindaba. UNeo wacabanga ngohambo lwakhe olwaluluhle ngaphakathi emakhasini encwadi kagogo eyayintandokazi. Wayesecabanga yena umbali kanye nekhaya. Ngakho-ke mngani wami UNeo waphuma encwadini wayengena phela embhedeni wakhe ekameleni futhi elalifudumele endlini yakhe encane bakithi. Ingakho-ke nje uma izwe libukeka engathi nje limpunga indlu yakhe incane, UNeo uvele nje avule incwadi angene emnyangweni wamakhasi aze aphumelele ezweni elikhulu. Sifike ekupheleni kohlelo inalibali ngizinatshana zethu thina bantwana. Indaba yethu namhlanje ebikhuluma ngomhlaba omkhulu kakhulu, kanti ibhalwe uFanny Van Der kwathi emoyeni yadidiyelwa nguSenzo wakahlela. Ubuwazi ukuthi ukuqoqela abantwana sindatshana ekhaya lakho lokho kuyabasiza ukuba babe ngabafundi abangcono nabenza kahle esikoleni. Uma uzithanda ezinye izindaba zethu ongazifundela abantwana, ungavakashela kwimobhisayithi yethu kunalibali.mobi ngomakhalekhukhwini wakho. Lapho-ke uzothola izindaba eziningi ongazifundela abantwana bakho ngolimi oluthandayo mahala. Noma-ke uphinde uthole amasu okufundela abantwana noma okuxoxa izinganekwane nabantwana ukuze bakuthande ukufunda. Nisale kahle.